us on the
same. Into no dilemma, the Gajin would be seen that whatever the Katonda was. A man's manzani, Kalin the Gatus is up in the day. Now come in, son and a tombi, have you made a Gabriel Sula? The way put it about the Mukavia was never Yamukamunja Galapu.
Chevanga, Mazima Dalazani, Mukama,
and Zakatonda, and the Mazimo,
yes, Nayans is overcome.
Mazimo mwebazanga ko Katonda wu akubulamu eyanziza Katonda wange mazimo njagala
ebirungi byakuwadde ekyekiito mwebaza Mukama
eyanziza Katonda wange mazimo njagala
ezadde lyakuwadde ekyekiito mwebazaako
eyanziza Katonda wange mazimo
njagala kyenkwa neeyagalako nemuzinira mazima
eyanziza Katonda wange mazimo
njagala waliwo lwentunuulira abalema beewalula neneewuunya Katonda wange Bachigalaba muzive, naba mwemikono teyajibawa.
Naba mkwe bako mamunguto, kaleza kwa mke bala wako.
Kwe Katonda kwa wadebyo na, ole mererotyo kumweva zako.
Ganaba limo sanga mamusinza, olubula mubwaba wade Katonda wabwe.
Uwe mbulugu nyankuburu ansimbi, eri abazirine kembeli avula. Warumba mubala nyingo, yegomba n'omwavu we mirembe gye. We mulukunya lwa Katonda wo, okukuweza dde nsimbi nebula.
Tojjukidde nti eriyo babuwe,
abanoonya abaana nga babula.
Ku nsimbi zakuwadde nyingi,
n'ekyekkumi n'ekikulemu okukimuwa. Eyamma abalala gwe yakuwadde, tegabadde magezi go Katonda wo.
Nze bwe namanya yayina obuyinza kyennava nasalawo omuweerezenga kyenva ngamba mazima ddala nzaani Mukama
neeyanziza Katonda wange mazimo
yesu neeyanziza obukuumi bw'obwompo bwonna
neeyanziza Katonda wange mazimo
mazimo mwebazangako Katonda wo akuwa obulamu
neeyanziza Katonda wange mazimo njagala
ebirungi byakuwadde ekyekiito mwebaza Mukama
neeyanziza Katonda wange mazimo njagala
ezadde lyakuwadde ekyekiito mwebazaako
neeyanziza Katonda wange mazimo
njagala kyenva neeyagalako nemuzinira mazima
neeyanziza Katonda wange mazimo njagala
Nga ndaba ne bye nnina tebyansaanira Omuntu atasuma nga ntindiza n'abamadiguli okujja okundaba Ate nga basasula ssente okundabira obwereere buba mukisa nnyo Ezinyonyi nzirinya ne nkyankalanya n'abajungu temiziki gye mbawa
Ne basituka ne bazina
Buyinza bwa Mukama z'okuba omuganzi Naawe mweyune Yesu mulamu Ajja kukuwedde mpenesanyu
Nze binnemeredde nze bwe mbikwaso
Neeyanziza Katonda wange mazimo njagala
Mukama gye nsaba leero ku luno
Neeyanziza Katonda wange mazimo njagala
Nsaba Katonda waffe bw'atuwa obulamu
Neeyanziza Katonda wange mazimo njagala
Bingi bitulemye bye tusaba gy'oli
Neeyanziza Katonda wange mazimo njagala
Tusaba mukisa gwo tetwetaaga bifuna
Neeyanziza Katonda wange mazimo njagala
Tayina sente atandiko zifuna
Neeyanziza Katonda wange mazimo njagala
Atayina zadde Katonda omuwezadde
Neeyanziza Katonda wange mazimo njagala
Adaga n'endwadde nkusabidde oziwone
Neeyanziza Katonda wange mazimo njagala
Gwe yafunye munnoowo nkusabidde embaga
Neeyanziza Katonda wange mazimo njagala
Akalulu kakubire Mukama
Neeyanziza Katonda wange mazimo njagala
Weyagalangako n'omuzinira Yesu